Government ya kune kakasiza anga wekendo kudamu kutukize kwe kwe tebio kukoba bantubo naba kakalavize milimo jawe muifebi menyamateko kwe tole guanga mungole manjidwa anga trade order. Bwabadenga yogera kune banna maulire nchalero minister avunanyizibwa ku government ezebitundu Rafael Majezi ategezeza nti olunaku olweggulo mu lutuula ne kabineeti olwabadde makago wa president Entebbe bakkaanyiza ebikwekweto bino biddemu oluvannyuma lw'okufuna okuwabulwa mu bantu ab'enjawulo. Ono era agambye nti baali bawalirizibwa okuyimiriza mu nkola eno oluvannyuma lw'amakanisa g'abalokole n'ebibiina by'ebyobusuubuzi okusaba gavumenti ebaweeyo obudde okusobola okulaba nga beeteekateeka. Wabula agambye nti ku mulundi guno bagenda kwongera amaanyi mu kusomesa n'okusinkana abantu mu bitundu okulaba nga buli omu akwatagana nabo okulaba nga buli omu akkiririza mu nteekateeka eno. Okusinziira ku minisita Rafael Majezi agambye nti okuteekesa mu nkola enteekateeka eno ey'okulongoosa ebibuga kugenda kukakasa nti abasuubuzi basengula okudda mu bifo ebitongole ebirambikiddwa okusingira ddala abo abali ku nguudo mu makubo agatambuza ab'ebigere ku mabbali g'ebizimbe n'ebifo ebirala. Kyokera agambye nti abakulira abakozi ku disitulikiti basabiddwa okulaba ng'obusuubuzi bwonna obukolebwa mu bifo ebyo bukolebwa mu bifo ebirambike n'okulaba ng'abantu bonna batunda ebyokulya ku nguudo baamuka ebifo ebyo amangu ddala.